Melisha, Alisha, Aisha, Zakwisha, Mekisha. Kwa kifupi unadatisha. Jina gani story ndefu kufupisha. Imefika ile time maisha kuraisisha. Nipenye ka upepo kwa dirisha. Ina kubonga sana unajua na maanisha. Forget your name, give me your number. Napenda your smile, shake it a bam bam. Anoni game ipo kwa zamzam. Kwangu piga stop nazidisha moma sham sham. Kuna kitu nangoja na venye umesimama kama namba yani moja. Salute kikuruti na kisoja yani sifurukuti niko moja kwa moja.
Dabani na wendo neni patabu tabu. Dabani na wendo neni patabu tabu. Nave lizungusha mitaba
dabani.
Nave nyongorota mitaba
dabani.
Nalivutia picha kitandani, yes
kitandani.
Nave lizungusha mitaba
dabani.
Nave nyongorota mitaba
dabani.
Nalivutia picha kitandani, yes
kitandani.
DJ, it's my birthday. I gonna party like it's my birthday. Sip my konyagi vant, plaka blase. Yakuda wakushasha tunafesha paka Monday. Maisha furaha rando hii. Haina karada BD. Play your card, stay OG. Ja and a bless from the far now you see. Forget your name, give me your number. Napenda your smile, shake it a bam bam. Anoni game ipo kwa zamzam. Kwangu piga stop nazidisha moma sham sham.
Dabani wendo neni patabu tabu
tabu
tabu. Na wendo neni patabu tabu
tabu
tabu. Nave lizungusha mitaba
dabani.
Nave nyongorota mitaba
dabani.
Nalivutia picha kitandani, yes
kitandani.
Nave lizungusha mitaba
dabani.
Nave nyongorota mitaba
dabani.
Nalivutia picha kitandani, yes
kitandani.
Baby loki jaki tata tako toke Monday morning. Baby loki jaki tata tate wote mkate morning. Baridimi jaki tata tetu kina kutamani. Baridimi jaki tata changu kina kuita.
Honey, honey, where?
She dab, dab, dab.
Frank Lebo up in this, and we never stop. I thought I told you that we won't stop.
Dab,
yeah,
dab, dab.
Come on.